Markus surawol joweta tabol nder den don balde yimbe duppi fuditi kawri to Yesu nde be ngala ko be nyamata sey Yesu noddi tokkube mo wiibe e minana jurumdum yimbe be gan hande balde mabbe tati e be gondi e an amma be ngala ko be nyamata to mi wiibe be kotida e welo be pekkora e do datal gan wobbe garoy diga badaki tokkube mo noti bi'i to e goddo hebata burodi der ladde de e kejaydu yimbe be e Yesu jami be wi'i burodi noy godudon be bi'imo joweedidi sey o wi'i yimbe hawrutube ben fuube jodo e leydi o hoshi burodi joweedidi dum o yetti Allah o sendi dum o hokki tokkube mo gedana yimbe kambe bo be gedani yimbe hawrutube ben dum ma e be godi goddi liddi pamari seddanaaji sey o yetti Allah gammaaji o wi tokkube mo kanji maabe gedana yimbe yimbe ben nyaami kaari gada majun tokkube mo mopti ko hori dum heewi kondoje joweedidi yimbe ben badake dubunai sey o jabbitibe o natti komiwal kanko e tokkube mo be dilli leydi dalmanuta faari sanko en gari puddi eddo tirki e Yesu e ben gidi fondu kimo sey be bi'imo o wadana be goddum kaydini dum iwaydum to Allah sey Yesu fofti fofango jutungo wi'i gan dume onon yimbe jamanu du un dabbi toton holleki goddum kaydini dum e mi wi'a on gonga wala ko dum hollata yimbe jamanu du un daga don o alibe o fuditi o natti komiwal o huliyaki gonton fongo tokkube su ngejjiti gardo e burodi sey burodi go tan dum be godi der komiwal mabbe Yesu waggini be wi'i paame ngade hakkilo e jufinir dum faari sanko en e dum hirudus sey tokkube mo meddi hakkunde mabbe be bi'i o wi unongan en gala burodi de Yesu faami ko be bi'ata sey o jamibe o wi'i gan dum meddoton do on gala burodi ha joni on keptayi on paamayi ko berde shatude godudon on godi gite amma tampudon yiki on godi noppi amma tampudon nanuki on siftorayi sharengel nyamnumi yimbe dubu joy burodi joy kondoje noy boptudon e kewi horano be bi'i sappo e didi nden sharengel nyamnumi yimbe dubu nay burodi jowe didi kondoje noy boptudon e kewi horano be bi'i mo jowe didi sey Yesu wi'ibe ha joni on paamayi Yesu e tokkube mo jotti gariri be tasaida sey wobbe yimbe gaddi bundo be tori Yesu memamo gan yamditinamo Yesu jogi jungo bundo on yari mo tongada gariel tuttani mo jode to gite yoy juude mudun dow mako sey jamimo wi'i ayi goddum sey bundo on jetti hore rari wi'i e mi ayimbe amma ebe nandi e ledde ebe ngilo sey Yesu hudditi memi gite den bundo on mabbiti gite boddum gite mako jamditi o yi ko dume boddum sey Yesu wi imo o hota wi imo ta nattu der gariel gel Yesu e tokkube mo be dilli yaaki gari hoy gonko e haade gariri Kaisaria Filibi ebe njaha do datal sey o jami be o bi'i moy yimbe bi atayan be noti be bi'i wobbe e bi'a aya haya gado baptisma wobbe bo e bi'a annabi Iliya den wobbe e bi'a ago oto der annabo en denno sey o jami be o bi'i amma ono moy bi'o toyan sey biturus noti wi'i an woni almasihu den Yesu waggini be na sedda wi'i be tobe bi'a ka komoye kanko o moye sey Yesu fudde kitinkibe e wi'a dole bi neddo torro na sedda mawbe yimbe e mawbe ardibe diina e modibbe attawra ganyamo den o ware gada balde tati bo o ummoto daga mayde Yesu meti hala ka e jairi sey biturus noddimo wuttutu go fuddi habankimo amma Yesu wayliti rari tokkube mo koribe habani biturus wi'i sendir e an sheidan na to Allah nyuma maada jiwoi iri nyumo yimbe nyumata. Se onoddi yimbe dubbe hawrutube hawti tokkube mo o wi'ibe fu giddo warta tokkudo yan to wada ko hore mudu yidi waduki tan amma dole hosha gafangal mudun tokkayan gam fu giddo hisnuki yonki mudun o dullayki amma fu dullaydo yonki mudun gam an e gam habaru beldum o hisnayki kodun nafanta neddo to hebi duniyaru fu amma o dulli yonki mako ko bo ko neddo wawata hokkuki gan jabtoya yonki mudun ko moy ganyu do yan e bolide an der duun jamanu dun hakke dun wala gonga min bi neddo mi wanyay moto mi warti doyi e malaika en shenibe der teddungal nyako ammodo.